Saliti lika.
Yeah.
Yesu wethu umhlali diliga Yesu wethu umhlali diliga Somandla mhlali diliga Somandla mhlali diliga